Sira Makalu, Golo Damaji to Talatu, Le Cercle Kenyaba, Lamukai, Odo Inda Galle, when he should owe a Hippolope, Nuku Damaji, Talatu, Facintini, Edu Mete, Hono, Caro Casara, Hebibe.
Damaji, the Lope Mutum Analyse, Dom Wataso, Idi, Yurkito, Yim, Notum Wataton, Rempel, Kam and one no Choro Lady Niso and a Tota Kan, Golangal Farati and I Mutum, Gatu Toka Fu and a Tajori, and a Wai War today, on a Wai Head Dad Lehen.
Goleji goddi fuf mingala sona di damaji di min kan dun dranade kureji amen dun do woni hakkilo robe be fawde kado kassara latu sababu mayde ko warta chapanjo honorobe mabbe kamar dun dental pelle wenjingaji ndardil hejabe lamube fidi dabureji uddugol don e donno de do lugge notre de liku jabbe yela jinba dansugo yu robe be rewbe nokku o e kintine goleji goddi kebe
ambe minini
joda halaji han wadede hakuna amen e yimbel ngadobe ido golleji yalla mi de tottondira hakkilaji do hen yimbel gollobe dom golle kanni so tilike itude kanni mu en o an hani ko udda lugge de tay mayni mabbe yo helde galle golleji goddi do an hani ko tawtene be do rewbel ko lato sababu e jodi mabbe be kebo ko be tamma e jodi mabbe e dum wayi lata de golle jardin watude gala marde chofe kanni ko nande mudum
mi ye semrey
kamba dun madam kuyate gundu sisoko horejo kafu mali nan darda lam ko be be hebbinde imadra ji famingol bang goddo dun won darta bi faabaade be do rewbe
les autorités doivent avoir renforcé
kana ko be ana haani ko tekkina luga goji mu em di do nokole e kumpintina yimbel gollo be le damaaje de e do faratiji ko woni e do gollangal dabereji kandi fi heede urtu mabbe du faabe kada hono si di do kasaraaji ana haani do laawi goddi kasem do yewe di nokko o hore mawdi laata sababu itule dati di golle damaaje de haani jokkude
sur le risque mini
golle le damaji be tama na teddini sariya haybgol golle ele nuko o kanko madi keta kajado amiri talatu hulti wede wana no wurri e bi mako dabra fuf yakatuno yalla sakade bonandaji ele nuko jidi
o teddin ada
be udda talu gede fais won barmu do tom du chawrata be so a barmi le nuko o so wana be bambe ma e golle so darun ado e hore be jewata am sa wana neddo inde andedu hunde fu watta so be turto fabe jewe jati fabe bamadu neddo goto e golle le galle goto ni faata wa joomu wonko waawi hebude kanyindu faabo yimbe mudum abada be ngatta hakkile ka be ngala jaati ko woni faabaade yimbe be ngala bawde sanne
nyaloma jukki do e kasara ngaddo ton o ministre kumni do roobe sukaabe galle madam jara jenaba sanugo e kanye gollobe wobbe gouvernement o darno koode e lenuko o hokki tajural wiide to tondral hakkilaji ngadete du datti dabireji yalla haddi hondi do kasaraji e le ko rata tedna ko halni honorobe amen ORTM
cette activité
o golle ko hewe mudum fu rewbe watta dum yalla na heba ko darno saddaji mu en mi meli so kaltidal wadama hakkune amen e yimbel be golle o wodani ana modja dabare hebene dum yalla dati goddi kasem ana heba itte to bawdi latal sababu yirwinde si golleji goddi kasem ne nokko o fa hada ana si o do kasar
mishna vide ima daraja ametore fuf yalla hebde kongol gollobe yigaji leedi madum misira kumni do yigaji leedi ko amudun heba e lawol haraj mabben hanno latari sababu eden famu e do jogala gullirde yigaji ko sendi izinaji yigaji e kanyi gulleji damaji kanyi dabareji sakade ido bonandaji tongadi le saria kodmini